am who I am. Ulitaka niwe mimi. Oh God, you wanted me to be who I am.
Makandisi wandichi mudumbu, mukandisi zisa majemberu, dika ziva majemberu, and that's who I am. Makandisi wandichi mudumbu, mukandisi zisa majemberu, daka ziva majemberu, and that's who I am.
Nilipoanza kutembea, uliamua nikimbie. And that's who I am. Makandisi vandeji mudumbu, mukandisi ziza machemero, daga sifa machemero. And that's who I am.
Nilipoanza kutembea, uliamua nikimbie. Napoteza matumaini, muda mwingi nalia. Mungu nyosha mkono, unipe matumaini. Sababu ulitaka mimi niwe mimi.
I am who I am.
Oh, Mama,
ulitaka niwe mimi.
Nani wewe
Mama? God, you wanted me to be who I am. I am who I am.
Yes.
Ulitaka niwe mimi.
Nani wewe
Mama? God, you wanted me to be who I am.
Who I am.
Papa, you took my papa away. Ila unayo sababu. Thank you, Lord. Thank you, God.
I'm here, Mama.